AM Records.
Tu, kumbe bado tupo huku tena si mimi bado mikono mitupu mama mama natamani tungekuwa wote ndoto ungefurahia nayo fera ni nayo ndoto amini my dear atoshangaa niko pale pale Mungu nipe ya kupambana.